wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka Puntland oo kaashanayso hay'adaha WFP iyo SADRA ayaa ku wareejisay beeraleyda deegaanada ceel daahir Karinle Dulcadale oo ka tirsan gobolka Bari ee Puntland. Qalabkan oo casri ah isla markaana ka kooban cagaf-cagafyo waaweyn iyo kuwo loo yaqaan cagafka gacmeedyada. Madasha lagu rejinayay qalabka waxaa goobjooga mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda beeraha iyo waraabka Puntland, mas-uuliyiinta hay'adaha SADRA iyo WFP. Axmed Xasan oo ka socda hay'adda SADRA iyo Amiin oo ka socday hay'adda WFP ayaa si wada jira ugu waramaya qalabka ay ku wadajiyeen beeraleyda gobolka Bari.
Faraxsanahay maanta runtii xaqiiqatan, sababtoo ah waxaan goobjoog ka nahay ama joognaa xaflad aan ku wareejinayno qalab beereed dhammaan beeraleyda afarta Karin Ceel Daahir Baroqle iyo meesha la yiraahdo Dulcadale mashruuca kobciye. Runtii anagu waxaan hay-adda SADR oo mashruuca fulinaysay, mashruuca waxa kaloo implement garaynaya hay-adda WFP. Wasaaraddu sidoo kale waxay ku leedahay korjoogteyn iyo dabagal meesha wax marayaan. Marka aad baan u faraxsannahay weynka ah oo runtii beeraleyda u galaya u jabinaya dhulkii maaragtay adkaa ama maaragtay xoogaa kala sarreeyey oo afar xaba. Waxaa kaloo la keenay 30 cagaf oo iyaga naftirkoodu small tractors-ka nooca loo yaqaan ama cagaf gacmeeda la yiraahdo oo iyaga naftirkoodu u fududeynaya beeraleyda maaragtay ciidii iyo caragadiska iyo wax lamid ay ku soo.
Inaan goobjoog ka noqono WFP ahaan, qalabka ay wasaaradda iyo SADR ay ku wareejinayaan mataqaanaa odayaasha ama cooperative farmers-ka kala yimi afarta tuulo oo Karin iyo Ceel Daahir iyo Baroqle ay ka mid yihiin, shucaca kobciye wax badan buu taageerayay oo waxa maalgeliyay iyo
Axmed Shire Siciid, wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Puntland, ayaa uga mahadceliyay hay-adaha SADR iyo WFP qalabka beeraha ay ku rajeen beeraleyda gobolka Bari.
Qalabkan mishiinada cagafyada afarta ah oo lagu doonsiinayo beeraleyda gobolka Bari, afarta aag oo Dulcadale, Karin, Baroqle iyo Ceel Daahir, runtii maanta yididilaan dareemaynaa ka wasaarad ahaan ballanqaadyadii aan beeraleyda u samaynay waqti ku siman u malaynaa sannad ka hor, in maanta ay qayb ka mid noo rumowday farxad weyn bay noo tahay. Waxaan kale oo u mahadcelinayaa hay-adda WFP, runtii wasaaradda beeraha wada shaqeyn dhow leeyihiin oo haddaan ka wada shaqeyno mashaariic wax ku ool leh oo ka turjumaya siyaasadda dowladda iyo baahida beeraleyda Puntland ee qabto, gaar ahaan beeraleyda gobolka Bari.
Cagaf-cagafyada lagu wareejiyay beeraleyda oo ah noocii ugu horreeyay ee Puntland la keeno oo ah cagaf-cagafyo aad u awood badan ayaa qayb weyn ka qaadan doona wax soo saarka beeraha.